sakiraaɓe keɗiɓe min jooti on bisimla moɗon actu jeune asa wayla capantati lewru octobre hitande 2021 min tawɗa ɗo e Oumar Waygalo. Waygalo no balɗa?
Mbiɗa selli baso fo aɗa yi Ali Cissé.
Oumar, ho jogonoɗamele mbasa o hannde?
So watti junggan e mbasu o sembe kabaruji ɗi anni en mbiyam fedde neɓnodirta yere wolo debbo sur les rempart keñen ɓe jalti le leydi meɗen ndi ɓe kollitiri eɓe kaaja laamu hakkundejo o wattu muɗum junneɓe dariki nokku noddirta ɗe place de l'indépendance. Ayiyam fedde sagontonde sukaɓe janggoɓe wonɓe le leydi meɗen ndi yituma wuuri mabɓe capantato e goɓa koɓe keeɓi le leydi ndi wattu jonoɓe ƴewti kono golleji ɗiɓe kani gollude kañe koɓe domtira le ko warata ko garen timminiren birki sembe calɗi.
Murtere balɗe tati bankiji ɗi waɗi alalbare ɓettinde ka timmi jamma hanke ga aɓe anni fuɗɗitide murtere wonde altinere go'o lewru novembre hitande 2021 majere moɗo waɗi place de l'indépendance to keñe faafaabo laamu hakkundere
a wo foye fe Ali Cissé ndeɗo majere ɗum waɗi nokku mo noddirten place de l'indépendance fedde nde noddirte mouvement yere wolo debbo sur les rempart kañe fa yetto e jagotoɓe wonɓe le leydi ndi kañe gaɗi ton ɗiɗo immadraji yimɓele wiyama dow ujunaji jaltile oɗo nokku keɗɗen kanko noddirteɗo Harbert Maiga yo goto e tawanoɗo yimɓele jagotoɓe wonnoɓe tonɓe komo sifi do hen
fedde humanine commerçant ɓen ka e kappe ko fotta pelle sappo ɓe korde hannden waɗi maajere le kikiɗe hannden holitunde ɓeɗe miili wallude laamu hakkundirejo o kañe armi mali o ɓe wi e jokkinan wallude haasimi goyta e gollal muɗuma kañe e premier ministre o Chokel Koukala Maiga fa ñennen ñalane nde fedde entretien assise nationale o joƴƴinte ko natto saabe wotinaji waranɗi waɗede ana heɓa waɗede e laawol laaɓugol eyle deƴƴere ɓe holliti du hunde fof woni kabar huncunde leydi ni le laabi keɓal ɓe waɗa imme daraji ɓe walla laamu hen.
Sukaɓe jokkolɓe kolokani dow yalti nartude courant le gallure mumen
a wo foye fi Ali Cissé ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe ɓe kolliti metti mabɓe sanne hono ko gallure nde yogga e deeɗe gonɗe toon ɗe ɓe mbi wala courant ngaji le majjundu ɓe mbi ko warta ko so himmeji mabɓe ɗi kuncenaka hoore ɓe garan wadde majereji goɗɗi kasene keɗɗemo kanko noddirte Mouhamadou Doumbia kanko jottino o kabaruji fedde sukaɓe jokkolɓe wonɓe to kolokani to komo sifi dow hen.
Min fu min kawriti min gaɗi murtere minen sukaɓe kolokani ɓe batte fa laami ɓe anda hoɗum woni tiɗa laji amen e nangguere min soobe du saabi ɓooyi min kaali ɗo haala courant ɗo quartier nayo courant yara ana heeɓe ɗon ana heƴa min du ɗo kolokani ɗo aɗa wawi wiide eɗemo wonɗon sa muuyi du a wiyam wala saabi feyi amiri ngeni ndi jaati courant walano ɗo muɗum min tappi dame ɗe fof min kalnoyi kanɗo haalnede du fof minen sukaɓeɓe wala fof komin jii ɗum saabi so min fof min ndenti min gaɗi kawrita min mbi min immoto min kolla murtere amen caggal komin gaɗi murtere nde warde hannde du wala komin jihi
satisfaction
fedde AMD yammini yitima wuri capantati go oɓoro
non wuri ɗo kabaruji ɗi fuɗɗata ɗo mi haalinima Ali Cissé sisilimoɓe cuuɓi o wattu jonoɓe ƴewto yalla hono kabaru jande ha niɓirde e le leydi malli ndi le majjon dow hollitaweɗe haalaji kewɗeɓe kaali toon fedde AMD ɓe mbi wattu jono ko domtiriɓe ko ana heewi sanne le leydi ndi ko nayiri banggal hono cuuɗi école le leydi malli ndi wurri fa keɓen famtade keɗɗen Mamadou Samasiko
e lekkuyam moɗo woni ko sukaɓe lekkuyɓe yambini oɗo yitima wuri capantati e goɓo AEM to jande dowre faculté science technique ka noon janggoɓe yogoɓe holtiwide ana ɓuuri duuɓi kewɗi hannde ko fedde AEM gotti fewi hinnade fandaji muɗum.
Miɗo miila AEM kay golle goɗɗo kasen woni ko hinni sa ƴeewi yaltere mabɓe wakkati fuu nde minen ka haqqi amen ɓe ƴeewata du ɗum ne kañum joƴƴini ɓe haqqi amen ɓe kaani ƴewde ɓe hunde huɗum woni komin kandi ɗum ɓuuri hinnade homo fuu hinno hoore muɗum kañum tan min AEM no wurini ana wela kam
fay goto hana yogintinde imadraji ɗi AEM waɗi banggal démocratie ley mali woni ko holliti ardiɓe fedde nde dabareji kertaɗi hani ɓamenede tiyallaji mawɗi ɗum woni ko ɓeydi wiide keɗɗena Oumar Tembine goto e ardiɓe fedde AEM.
Sa ƴeewi ko moƴƴinako AEM o fuɗɗi warde hannde ko eɗen mbawi wiide ko heewi moƴƴinama ko gasi goɗɗum kasen du sa ƴeewi ko gasali ko ɗum ɗo ne heewi hannde AEM ana hani hinnade hunde fof ko tawete ndeɗo murtere jangguinoɓe l'école ana gotta yalla du sukaɓe ɓamtugol mu école waɗa ɗum ɗo ana waɗa e jaam ɓaa jambe ɗe e jale ɗe ɓe kinno ɗum tafon ɗum ɓuuri moƴƴende leydi
goto e golleji muɗi ngal ɗo kawrital arɗo bac hitande 2021 leydi ndi hokkama ordinateur ujunaji capanɗe jeegom kalisi sifa wonande fedde AEM
ɗum waddata e jonka e mini mag yontere ndi mini mag yontere nde ɗo wittugol sukaɓe le cercle yoroso région Koutiala yowi ɗo muɗum timmoɗe ndungu min goni tamara andi waygalo sukaɓe rewɓe fa heewi ka fu fuɗɗi warde ɗe gallure ni
mbiɗa andi jaati Ali Cissé ko heewi ɓeɗo sukaɓe fu bittan tawe fe saraɓe muɗum en kokkay ɗum e yamirore iwa le nokkule muɗum en ɗe soɓe gaari le galluji ɗe du woɓɓe mabɓe ana keeɓa le hen tiɗallaji mawɗi fa keeɓen famtare fa nde keɗɗen Mamadou Samasiko
yo sappo yon surbaɓe dogoɓe ñande fof ude le gelle mabɓe oɗo wattu warde le galluji mawɗe yo hononi oɗo do debbo mo bi witti tawe martinaayi yimbe galle mudun kumpa tetana mboy yonki makko
ni wonno godo jaati kanko ni biyan debbo goto mo jogimi so gonga Allah dun latini ki kan mboy yonki mawdo sabi o hi fi o halnaali kam dun naabi kan sanne sabi wala fuko wawa hebude mo accident e ko nandi mudum be huldu yalam heba nokku do wona
so ni be njottikele ngallure be do surbaabe tawrate eti laaji kewdi yogabe majjanna wobbe patron mun en ribambe tiagal ko be bami redu do en zingaaji e kanyi gollirde lamu na pabo yogabe mabbe rutade kedana fatumara dambele hore jo gollirde humaninde dum ciangol hore rewbe sukabe e galle yoroso
effectivement
ngonga min jihi yimbe fa heewi gombe eti laaji mawdi hono din do sukabe rewbe ngala golle ana gilloni en ta sami social kany woni ko bantata be sami social o bama ko do woni e kay mi den golde e mudum minen dum min darta hele min jese kenabe mabbe den golde e meedi ngaji di min den golde e amiri en be du sukabe rewbe yiwobe lokkuji mudum so jahali ngallu golle be hono wotere mbommi wajade be tinno nyama yata futa be kawrube e sara be ala udita arsuku so neddo selayi suudade so yaha e nokkudu ko buri hawde fu bonane heba dum
dum
ko Ali Haydara heba ni sjuta mani gila yurusu
dum waddata en e haro chaldi FC Binga kana wondi wadde e madaraji mudum di fa handi
a wofo fi Ali Cisse be do sukabe wondube kanko noddirte Ousmane Gindo o tiagal ko be kawi gubal Burkina Faso noddirte ngal yenenga ko wottu joni o wiyama be jabbiki yaade yeso dum no ko noddirte eliminatoire ko ka joni be jahan fa le rumde Afrique de fa le wuddu mudum na ko nande mudum Ali Cisse wiyama be kawtanto e gubal gotal gongal nokko noddirte Zambie be pida e mudum nokko noddirte Lusaka le noga e jeddi lewru novembre worondu FC Binga hono fu golleji be ngori nyalo hande o fa kedon famtare kedden kanko no dutti Souleymane Bobo Tunkara yo andan do kabaru birki sembe chaldi ko mo sifito hen
un gros problème un gros souci
membere mum joyi mo hani dawrede do kabaru dawlo ele machuji di mingadi tiagal leedi di fawde breveries liberia e kanye asfa yeninga leedi burkina mobile yimbe binga njari joni ne wajibi chubu biyeji avion hebe ana wodi dun bangal haru sembe chaldi o mum pidata wana fi fedde ni winde sabi yo ardo championnat zambie ka do fotawde gal ko binda holiti min ana wara lebbi kewdi ele coupe du mali o e kanyo dun seden ko bi bangal runde nda min mila wide ni mbay fawde jike amen do oro equipe
Ligue des Champions Stade Mali Yaltinam
a wo fe fi Ali Cisse wakande be kebi dino e gubal gal be noddirta oro nya kona kirito wiyama be ngadi be ton baddi didi kambe be kebi baddel gotel de piano do bomako do ndene be ngatti be baddu goto be kebayno fe baddel gotel
tonka do mi kaddata e kabaruji di waygal
nan biriten Ali Cisse do kaddeten kikida hande do kabaruji sukabe jotibe kala do mbayi tawede le malifu e mangal mudu fande fadi be jafe eno konno be andirno do e ser tous o grewa e jara fa nokko to ndirter bafula be